meel albahayd abaalarud iyo looxa warbaahdiyo aanay jidku gala jireena shabaabkii oo maaragneeda dumatu safarkay jidku maraayaan dhammaa jireena asuuga jireen iyo ilaahay geesi gacanta ku qoobay ciidanka amison iyo ciidanka koonfur galbeed ku guuleysteen labaatii kuu ahaayeen kan ka horay dhaqdhaqaaq suubay bartaasada batoogadii labaatanka kalena isdiibeen kukala kuqaaday iyo bartaasada batoogadii labaatii kow kan koon horay iyo labaatii kow ka hor an kahay oo dhaqdhaqaaq soo bilitoogadii labaatan kale maaragneed oo iyo la geliyey isdiibeena kukala kuqaaday iyo dhan hubaysanayeen markaas baadii labaatankan la toogadii labaatii kow meel la toogadii sida kale magaalada hamiidi maalan ciidan oo maaragneeda booliska koonfur galbeed iyo walaalnimaan amniga la garab siiyaayeen hamiidi maalan maaragneeda magaalada binaansha iyo gudaashaba amniga sugaayeen maybal leeree tan kufanaytona howlgalada ka samayna waa fdaya laarakasle tan labaad maybal leeree jimeas maybwaa barariya laare tan afaraad guleyno wallaahi soona ogsugna meelo saddex qof wada dhaawac fudutan oo kanagadan kolembo iyona khasaarooyin badna injaysini kase howlgal koon ku horeyna suubiyaani bu waafdayda may bahaytay warbixin ay helnay inio masaajidkoo misdub muto zik ahaana dadka islaamka oo sikasab zikaadulan.